I see the sky, I see your masses. I see the sky, I see your goodness. I see the sky, I see your masses. I see the sky, I see your goodness. Leo, Kesho, yeah, yeah. Leo, Kesho, yeah, yeah. Yesu ndiye aliyeniokoa mimi, yeah, yeah. Yesu ndiye aliyeniokoa mimi, yeah, yeah. Wakasema sitame, wakasahau uko nami hadi mwisho. Nothing from you can work for me. Forever me and you be in love. Hawa watu hawa, hawa binadamu hawa. Leo kesho, yeah, yeah. Leo kesho, yeah, yeah. Yesu ndiye aliyeniokoa mimi, yeah, yeah. Yesu ndiye aliyeniokoa mimi, yeah, yeah. To the top, to the right. Yesu, juu chini Yesu. Binadamu hamtakosa la kusema. Binadamu hamtakosa la kusema. Leo nina shine naye. Leo nina flow naye. Yesu ndiye aliyeniokoa mimi. To the top.